Najanga uti ngife Nhamelizo ngihlu mase mfile 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 Nhamelizo ngubani uthi umuntu mnandi Nhamelizo ngihlu mase mfile Nhamelizo ngubani uthi umuntu mnandi Nhamelizo ngihlu mase mfile Najanga uti ngife Nhamelizo ngihlu mase mfile Najanga uti ngife Nhamelizo ngihlu mase mfile
Leshanela
hayi bo usakhuluma indaba eshanyela uthini ngale ena yoyo
kanti obani laba zinkabi
bazosiqeda
zinkabi bathi nobani laba
straight
ilomdlalo wethu insizwa sinudlala Mase nudlala ngamaphoyisa Lomdlalo wethu insizwa Sinudlala Mase nudlala ngamaphoyisa Lomdlalo wamakhumbi Sinudlala Mase nudlala ngamaphoyisa Lomdlalo wamakhumbi Sinudlala kapi Mase nudlala ngamaphoyisa Nithe nishanela Ithathe imoto zethu Sindlala ngamaphoyisa Nithume nishanela Ithathe imoto zethu Sindlala ngamaphoyisa Nithengi Sibulala sindlala ngamaphoyisa Nithini enayo Nithayizo sibulala sindlala ngamaphoyisa Senizothenga amasosha Ninangisane Thembi Nikhohlakele kabi Senizothenga amasosha Nifuna ukudla nodwa Nikhohlakele kabi
Ujwayele ukwenza lento yakho isimoshele ingoma kanti suke sisebenze kanzima ngiyaphela ngala kumfosi bia kodwa ngingaqedi ngiphethe ugebu babwethu umfoka biyele kugula abantu awubathatha ke
Sigue
llena
de la
luz,
sigue llena de la luz.